بندراب پل میں السلام علیکم ورحم فو سنگیلوں سنگنانگو گل تدنگل اسو اندم انگر چلو ہندے وقت دے کفاری بندن دے پلار من ادم پودو Kardi Fouf, eden termino, bandirabe etto sobe, pelle, inganda hore ma elen jukku dire umen. Kardi Fouf, koho Radio Pular speaking, mo New York. Edo tidungal mamada bujok tu nyurut wala Columbus, Ohio. Tidungal Kasumbi, no technician radio to Bronx, New York. Tidinrika di Fedde Yontas, Suska Pulav. Egar Dugulami, Gambi to Memphis. Fedde Bamtare Dar Halevi. Egar Dugulbay di Lam. Fedde Bindel Pular Nyangel to Philadelphia against the Gul Ablaisi Iliman Chang Iliman come Fedde Capital Pulag Americas to Memphis against the Gul Yellow Pulaba to Washington. Non pendrabitid due e bawa limpid ono fof saminago wadde non windande men hande ko windande wattunde chapande jui e nay yewtere bindi e jangde progere dorore titonde alkule jogide nyawoji didi Nyangu, or a beer, Nai, Nogas, Jerry, Cholt, Idan, Ujinaj, Idias, Apujene, Nompen Rabbit, Elim Pudo, Alkule Jogide, Nyawi, Noid, Widen, Lido, Evind, and the Menyawin. Kanyi fuku kuku kuku ina ndoa sen idino chukira wali dame dame dika sera kwa ibina idi wala tachi wala wana tachi wala mei wala ule dumi kuku ina ndoa kuku ina ndoa sen non bimi ko alkule jugi di nyawa jidi ido ido alkule goni jogi de nyawoji di e o u de ido alkule jeegom ido alkule joyi janawi jogi ko nyawoji di kala gollal puddoriigal e gotal e dedo alkule so tawi wonti dental gollu na sel gollal ngal puddoro e alkulal nyondal na sel kadi wasde puddorade e alkulal nyondal dum fo fruti koy gaddinaaji fulbe kono nyaawo idde fuf na cella joni jernen jiem dulen no de jernen wani wiide yeru yeru woni jeerne joɓi ten toɓɓere addande ko e toɓɓere ɗimmere ko ɗi toɓɓere tati ɓire ko o toɓɓere day ɓire ko u ɗiɗo toɓɓe nayi gardi yeru mi eggi so ɗum ko teral woni singulier so tawi wonti dental mbiya min geggi mi itti kural i mi itti so wonti dental mana wonta ko min gitti to ɓere tarɓiri ko o mi olɗi so wonti dental wontara ko min ngolɗi to ɓere nayɓiri mi uuri so wonti dental wonata ko min nguuri so tawi ko ñawo tawi ko ñawore ɗimmere nde gollal gooto e gollal dental fof waylotako e paltorteɗen gollal ngal tan ko gooto golli e gollal ngal heewɓe golli koye lomto inde hee tan paawreɗ anndude jooni ndokken maana jiyen no ɗe njaarata joginen kadi ko toɓɓere adande woni e toɓɓere ɗimmere woni i toɓɓere tarɓiire woni o toɓɓere nayi ɓiire woni u kañƴe ndenngunɗen towto mi eggi ko teelal ɗo wonti dental waddatata ko min eggi mi eggi so wonti dental min eggi mi itti so wonti dental min itti toɓɓere tarɓiri woni o mi olɗi so wondi dental anata ko min olɗi toɓɓere nayɓiri e wattande min uuri so wondi dental anata ko min uuri ɗoa dental e telal tan koro lomto indoto mi eggi so wonti dental wona min eggi dow regard dow nde wonno ko min eggi so wonti dental wona min geggi gaddina alkula ñondal woni nge toɓere les nde noon nge addata ɗum hen ko mi eggi min eggi ko o yiɗa haala ndoon wonde ɗiɗi fof ene kaale ɗiɗi fof kadi ne celli kala hen weldema aɗa wawi wiirdu noon so dañje awide ko mi eggi dental wona min geggi ene sella so dañ jiɗa wiide ko mi eggi so wonti dental wona min eggi fof kadi ne sella noon ɗum taw wonda ko yino famɗu ɗon ɗonnoon toɓɓere joyɓiri nde alkulan de de égal de woni de woni de so tawi ko alkulal de ko ngal maandi dental kono ɗo ngal golli ko gollal gooto yeru mi ndaari mi ndaari ko golle golle telal ana so a wi min ndaari wonti keewal holko waɗi ɗum keewal ko min o min mo i e ne wona min ɗum ko keewal kono noon to baŋnge ndaari o alaa ko waylato hen haydara to baŋnge telal e baŋnge keewal fof ko ndaari tan mi ndaari walla min ndaari e voilà ɗo gollal ngal waylitako ko alkulal nde fuɗɗorto ɗo ngal wayrata kendirten gollal gooto e gollal dental tan koye lomto inde he umiide e gollal nde no gollal ngal e hoore mum feñinta gollal gooto walla dental enen pawren ciitode wonde kono fof koye windandekoye windande he jeeya ɗum ko kewol sappo wuul alkule lomtundire o alkule lomtundire oje woni titonde konno wonde ko windande kono noon aɗa daɓɓiɗe ƴeewa haysino wadde bindande ɗi feccere tataɓere ƴeeɗo alkule jeegom tawoje ɗo fof ɓe jiidi ñaawoore kala heen ɗiɗi lomdudirta ɗum paami feccere tataɓiire ɓeeɗo alkule jeegom garoje ɗo fof jiidi ñaawoore wootere kala heen ɗiɗi lomtondirta alkule ɗe waɗi jeegom kono sen mbilama defa kebbi koɗe tasi fu en goral fof jogi tolnu mum yeeso sode lenti ɗum wona jeegom alkulal ke wostodirta koye alkulal ke alkulal se wostodirta koye alkulal ce fe wostodirta koye alkulal fe baɗaren tesko kala gollal puɗɗoringal e alkulal he so tawi wonti dental golluɓe ngal fuɗɗi sorto koye alkulal ke yeru mi haali ko he puɗɗori telal so wonti dental manata ko min kaali hayɗo joni o waylima lumti don ko ke mi haali min kaali to ber dimere ko non ne kadi kala golal fuddori gal e alkulal satayi wonti jantal golle gal fuddi sorto koy alkulal ke yew mi soodi so wonti dental wonan ko min coodi ay so way lima wonti ke to bangi kewal ko nonne kadi kala gollal kuddori ngal e ngal do alkulal fu tawi wonti den tawi wonti dental gollum ngal fuddorto e alkulal fu yim ni fini min fini ni fini ko fu fuddori kono so wonti dental puri torto koy ko wana min fini alkulal alkule golal gor ha yeru mi hali ha yeru mi sali fa yeru mi fini e do goni alkule golal gor alkule dental ke yew min kali ke yew min kali yew min pin yelo guri alkule dental deki en gandi wonde so tawi ko e dedo so tawi ko ndido mbaaji alkule telde de ko de ko bangi alkule dental de ko bangi kacere nay biri alkule nyibde e mbayro ta e alkule yo yalan don e mbayro ta kelal e kewal fuf o goru alkulen dedo feccere fuf jidi nyaway wote tasku kala gollal puduri gal e gotal e alkule dedo feccere andu gal wayro ta wadi walu walla go walla ko ko dental cirdi tan golal goto e golal dental tan koy lomto inde kono golal ngal e hore mum peñinta de tawno bayno rako dum wadi e dokkara mande dental yodi jernan jerden ni jet woni yeru alkule e ngon golal goto golal dental ala golal wala dental gollu woni wi len jugen ma won tobe sap tobe radi de alkulal le golal goto ilami ke masinan kobe kanyun jarak bilami ke fuda tore wiye bilami ma konon do o kambe keti mene gong tawi saari mi gayima so tawi won keɗiɗo haala ka mo yiyata en onani sam jiiɗa mi gayima o anda ko min gañi walla ko min gañma eyyi ɗum noon kamɓe soɓe mbiyo mi gañi ke tan fittiwonɓe kam kala oya hoɗum gañi soɓe mbi gañima firti ko kamɓe gañma eyyi ɗo o kamɓe keedi mene gonga enen ɗo pulare men ko ñohom saa toɓɓe ɗimmere alkulal ma mi laamima e jafoɗon toɓɓere adan de mi addani tental mi laami ke woni telal gollol goto dental gulluɓe kadi ko min laami ke ayi ɗo joni laami ke o waylaki ko mi o tan e min wayloto toon gandirta gollal goto e gollal dental toɓere ɗimmere ma mi malama min malama ɗo kadi gollal ngal waylotako o lomtu inde tan wayloto toɓere tarɓire alkulal ne mi nani min nani toɓɓere nayaɓire alkulal ñe mi ñaami min ñaami toɓɓere joyɓire alkulal te mi teeli dental gulluɓe min teeli toɓɓere jeegom alkulal ɓo mi ɓami gollal dentuɓe rentuɓe min ɓami toɓɓere jeeɗiɓire alkulal ƴe mi ƴetti dental golluɓe min ƴetti alkulal toɓɓere jeeɗiɓi alkulal ɗe mi ɗaɓɓi gollal dental min ɗaɓɓi toɓɓere jeenaɓire alkulal ne mi ŋati wonti dental golluɓe min ŋati toɓɓere sappo ɓire alkulal ne min daari wonti gollal dentuɓe rentuɓe wona min daari ɗo kadi waylotako mbattan est ce que alkulal nde ngal angal to banggue telal e banggue kewal foof ngal waylotako yeru mi daari min daari noon mbatton ɗon hakkillel moƴ feccere joyɓere alkule dental tesko ɗeɗo alkule garoje ɗo foof ala hen alkulal jaɓowal nadde e gollal goto so wona alkulal nde saabu ngal ɗo alkulal ngal ala ɗo ngal suuri e ngal naata e kala nokku foof so tawi wonti ko alkule keddiɗe ɗe ɗeɗo foof ko alkule dental ɗe naatata e gollal goto wona tawa koye gollal fillade ko yawti ko wayno daarol walla cimdol alkulle dental ɗe gooni ƴeɗo eɗen jogui hen mawon alkulle jeeɗiɗi toɓɓere adande alkulal ngue kelal biara ko min gari wala no no kewal kewal bol pilier aklal ge min gari to ben imere aklal bu min bawi to ben serbir aklal de min demi aklal nebal nje nje to ben jeyir aklal che min cheli to ben jeyir aklal ke min kali to ben jeyir watan min poli p min poli tesko to tai ko bange inde kala kala inde tel fudorto ko alquran nyondal tesko to tai ko to bange inde kala inde tel fudorto ko alquran nyondal yel mb le je de so tawi wonti inde dental de nyondita ite ite dental inde tel inde dental balu andi fuddori ko alquran nyondal mbe balu andi alquran yedo nyonde kala be yinda de garal no koy alquran koy kewal do non wonti inde de garal koy badi telan yiru balu so di kewi wona baaji eɗo joni be o kañum wonti kewal mbewa so kewi ko beyi baroji so heewi ko baroje gadar so heewi ko gadaati ngabu heewi ko gabi jabala to heewi ko jabali ndawa to heewi ko daaji babba to heewi ko bamdu mbotu to heewi ko boshi gaari to heewi ko gay ngelooba to heewi ko gelooji njawti to heewi ko jawdi njalbu to heewi ko jalbi ndamdi to heewi ko damdi na woodi inde luutondirde e ngolɗo doggo yeru mbori to heewi ko ngori eɗo joni kulori ko nge to bange telal to bange kewal kadi ko ngeo fuɗɗori woni ngori bange telal to bange kewal ngori kono noon heewani dañ ɗum ɗeen ɗuri ɗiɗi tati yamaani. non ngari yaadu e ndattino di nande men kadi eren kadi fambe woni der ko non ndira tiddu ambe jaramon jaram patto nakilaaj mon non ma wot nyelaw ma karoy du so dem ko ko faadi e jewndo ko jangere ko bele en tabi e on sa gadden no mbaw en yalla una na jangin san ya to andai to min tabi wala tabi non ani wa nyalaw mari on du to dem ko jewndo verdo namdo es onsa ta jango ta jappar e non ala jaram on jaram non yewa inu de seda to bange pula regiment
ñorade nafara
medina yeno ga tawanu reddu buri debbo pijo yo medina yeno ga fidi walade sukri fof jire gam kra law yo medina yeno ga te o nandu le nadra e ngar ga yemedina e no gas nay o pour andi euro fof be jamb holli yemedina e no gas djoy pour yeli pour yeli haa euro fof ala dum wudade law ala dum wudade law o pour yeli haa euro fof alaa dum guudaade ladde ima dinay nogal jeego wana huunde wana hande wana hande pomole fuudu ngandi saare ima dinay nogal jeeli wala dugri fof yaltaa let leed defereedu leyd ma lella dugri fof yaltata defereedu leyd nay noga jere aɗa samma leddu a samma leddu ana munda ko baaji emadi nay noga jere no gañita jiwa fof awiyata hewata payen ima dinayi cibante gaynaako ñi ulata ñi ima dinayi cibantere goo gojere wona suka ñiwa waladde tan awdini ima dinayi e cibantere ɗiɗ ñabbi e keral ñoyi koom yeme tere cibante adi ne jiyata waan e dow led e dow led taal kondi yiwa waji yemedi nayi e cibantere nayi sa yiɗi warde lek jurita ko ɗaƴ yemedi nayi cibantere e joyi luwde kuuje woppani ɗum woppi ɗum ko haad yemedi nayi cibantere jeego sakkere nayre ko gilana hecci yemedi nayi cibantere jeeɗi jeyal feɓata ko gila ɗum keccal yemedi nayi cibantere jeete holko mbawɗa holko mbawɗa ko ɗaɗima gonti guutima yemedi nayi e cibantere jeenay sanani wat ko tawru sanani wat jorgol ɗumgol keccol yataw ndar rak yemedi nayi cibannay saɗa yiɗi andude neɗɗo yew jaahiɗu cibannayi e goo hay jibinde jam hay jibinowo dandi ɓuri bahu ɓuri barewerak woni hay jibinowo dandi ɓuri bahuɓerak emedi nayi cibannayi ɗiɗi yaarude te hatta yettade emedi nayi cibannayi tet wajjere naw woni cibantere jawgal wajjere ndaw woni cibantere jawgal woni waccode ɓe ndaw wotere wawi cibantere ne gesuma allah jawgal When I long to land in my mo gis na ci ko tous ran e be day tan di degu yor do gi re ni rago pa tawi babu ye babu tawi bab bab ni ye babu ye e be di re e be ne tan di bitte in tabu tabu ma wayru de net ko ri on do adan wi da nam be ci mu be yi e met de nay ci wal jidde te o stoppa e dik ko ko dum bi tare e met de nay ci wal jidde nay wonti adon wonti ko dol mum wonti ko dol mum e ne wal jidde joy ko mari goddo wayrno teve de me vendi de juiz itali teve de me vendi de jogo tá tudo de net vima marchi grago futebol com cheio mangi não tem cheio mais aqui teve de me vendi de jogo colo vendi meu muro de cubo viado para ia me panma tari di na buma e met ne te ban di gite yene ban dem gor tay dam way won dem ku yoda e met ne te ban je chudel chudel won be dole ban ha chudel won ko yi ko nyaan e met ne te ban je te ku rawan jadaka dem bu dawlo du fatira du fatanta e medinay to kan tere di e hay mon fibe ngolle ala de ko moje ko noto bara kar kar ni kar e medinay to kan wan di je se te du jul ko to rin di mod dim ci mod e medinay to kan je tere di me no ko pede di jampo afti di bandi el ci di da hala addi mit ndia ko yilla yilla e be ne to bandi ke re juy bu pe ngui kan har tay sa be hecci u di ke de wi ne ay so yori patay patay e be ke re e be ne wal ke re jego wal e munya ko lo wal riyawe munya e al de gong bana bondi ni tanan mo di e met ne to bandi e jidi o jungu o yi e gas o jam tay ron e met ne to bandi e je do gre to no jire o so ko di e met ne to bandi e je ne in jari welngo in jari han e met ne to bandi e min ti jeri in chambi waro met ne te wal jere go babu wi ko ndiyam kon wona ngulda met ne te wal jere di ala ne tan ari nitti ndu fini tabo anda do bay met ne te wal jere e te ko bi li min te mo di won met ne te wal jere e ne ala ko ari indi e wadde ne tan jeena e joy alulo muri kural yaaw e wadde ne tan di jeena e jeego gem di kan wana ta go bayle wana ta go tafa tafa jeel e wadde ne tan jeena e jeeli mi anda tebe tebe me tebe jene jini mo anda mo bonne bonne tebe me tebe di jene jene udare mo sudo no hebin ke fuj tebe de nay ci fan jeenay jeenay wonti do wonti ngambi tangal wonti ngari ngam kangal ngul bat ngul tamit joy e batandul wonti tande buy e no bandira tindi ko do dar tindi bandira be amerikan tawe de kadi yon trefan
amen
amen jara mon jaram
jaram
Come here, no sack. You need a look.